wabunke nkebuli lunako oluchi abwe yongera mbanna bya bufuzi abatunka n'emisango mu kacheka k'ebyokulonda akegwanga ngabano yaba wawabirwa ngagiye kusa ku ngeri gye basunsulwamu okuvuganya ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo naddala abavuganya ku by'obubaka ba paalamenti mu kalulu ka 2026. Okwemulugunya mu kakiiko ak'ebyokulonda okwatwalibwayo ak'eggwanga kwekwo okwemulugunya ku mpapula z'obuyigirize ez'abamu ku abo abasunsulwa obutereevu okulaba nga bavuganya ku kifo eky'obubaka bwa paalamenti mu bitundu eby'enjawulo. Wabula abamu ku bo bazze bawandulwa mu lwokaano obutavuganya mu kalulu ka 2026 era ng'enteekateeka zikolebwa okulaba nga baddamu basunsula abalala abanaavuganya mu bifo byabo abawanduddwa. Mu kwekenneenya kuno waliwo abamu ku abo abanokoddwayo okuli Jane Kalumba ng'ono yali yasunsulwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Gomba East ekifo ky'omubaka wa Gomba West awamu ne Ernest ng'ono ono yali yasunsulwa okuvuganya ku kifo ekyabavubuka w'obukiikakkono bw'eggwanga erya Uganda. Wabula bano bawanduddwa mu lwokaano. Mu nsala y'omulamuzi akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mamujenyi mu kiwandiiko ky'awadde abo abawanduddwa ategeezezza nti Jane Kalumba bwe yali ng'asunsulwa n'okuwandiisibwa mu kakiiko k'ebyokulonda yakozesa empapula z'obuyigirize nga kuliko eza diguri nti yagifuna okuva mu Uganda Pentecostal University, kyokka abaddukanya University eno ediguri eno baagyekaana ne bagamba nti tebagimanyiiko wadde kati nga n'olw'ensonga eyo Kalumba yasigala mu bbanga nga talina biwandiiko ebyo ebiragiddwa era ebyessalira ebiteekeddwa okusinziirwako okulaba nti yeezimbawo ku kifo ky'ayagala. Emisango emirala egiri mu kakiiko k'ebyokulonda kuliko ogwa Sodo Aine Kaguta muto w'omukulembeze w'eggwanga ng'ono no yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ekyamawogola nonsi ku kadi y'ekibiina kya NRM kyokka kigambibwa nti empapula z'obuyigirize z'ayina tezimusobozesa kwesimbawo ku kifo kino. Era mu mbeera y'emu abalala abavunaanibwa ku misango gino kuliko Haji Ali Mulyanyama ng'ono yeesimbyewo ku kadi y'ekibiina kya NUP okulaba ng'avuganya ku kifo ekya Makindye East awamu ne Brigade ya Emmanuel Washande munnakibiina kya NRM eyeesimbyewo ku kifo eky'Emiyaga ng'ono avuganyiza ku kadi y'ekibiina kya NRM ate ne Mathias Mulumba wa Lukaga yeesimbyewo okuvuganya ku kifo kya Busiro East ku kadi y'ekibiina kya NUP. Bano bonna bagambibwa okuba nti tebalina biwandiiko bya siniya ey'omukaaga eyeesalira ku muntu yenna eyeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti. Ate emisango emirala akakiiko k'ebyokulonda gye kalindiridde okukolako kuliko gwa Joel Ssenyonyi, Lead of Opposition, omubaka wa Nakawa West awamu ne David Serukenya ng'ono omubaka wa munisipaali ya Makindye Ssaabagabo. Bano bonna bagambibwa okuba nti beewandiisa mu constituency ezitaliiyo mu mateeka g'eggwanga lino erya Uganda era nga bano okuvuganya kwabwe kuli mu lusuubo mu kalulu ka 2026.